wa tikau mā whetū I ra tahi te iarere. Te reo irirangi o te hiku o te ika.
Mihi tonu ana ki a koutou whakalogu mai nei ki te reo o te hiku o te ika ta koutou kai pā pāho, pāho atu nei ko Pākeli. Ko tāko manuhiri tēnei ko Matthew Workman ka kōreru maua ka pupu tāno ngā whakaro e pāpāna ki te papa whenua o ihu mātau ka pōwhiria mai tēnei o ngā rangatira kai kōrero kiuta no reira e mihi ana e te rangatira e Matthew.
Kia ora e hoa, ngā mihi o te atu nei ki a koe.
Ai, kia ora e runga anu i te kōrero me atu rau, ko tai mai ngā hihiritanga o tamanu i te rā e taurahere ngā kapua, ko te ala wairua hikoinga o te maha o rātou, ko pania mai nei wetahi o ngā whānau tainoa ki tēnei rā. Engari e te rangatira e Matthew, e ko te mahi o te hōtoke te ahua o te makaliri katoa ki wetahi, ka mau i te flu wāhi māwiwinga, no reira ko ngā mihi ki te marea, kei kona ngā remana mahi ara ngā rongoa, kia pai ei te tūkaha tonu o te tinana. Engari e Matthew, e mihi tonu ana kia koe hoa, henara i rongoa tau e kōrero au hehi ana koe, kia rongo hia mai e pāpāna ki te papa whenua aneira o ihu mātau na reira e te rangatira, kei a koe rā a tāua kōrero.
O koe tukua ki tahi o mātau tauira, mai te whare wānanga o tākau nei, i aro i tōna mahi a te Master of Planning ki Paua Wahi. Ko titiau ai mō ngā tau e rua e pāna ki, ai ki tēnei whakaro e pāna ki e papawhenua o ihu mātau, me kua kimihia ai e tahi o ngā whakaro me ngā kaupapa e pāna ki e nei wāhi ngā te hoki e ngā wā te atapu, me kua kitea mātau i ngā wāhi angua, me kua kitea mātau i e ngā wāhi anō i rotu i te mahi a ihu mātau i te taima nei. Kua kimihia ia te tahi whakaro, te tahi kaupapa e pāna ki e nei mea ngā contact zones, koe na te whakaro mai te mātauranga o te whare wānanga nei e ki ai ko e nā contact zones, me e nei wāhi e noho ana i ngā rōpū e rua, kua kitea mātau e rōpū, ngā rōpū e rua mai te ao Māori e noho e haere atu i rātou i o rātou wāhi, o rātou whakaro e pāna ki ngā ai ngā huarahi e rua e pāna ki te kimihia e tahi angitū mō tō rātou kaupapa e pāna ki hu mātau. Te huarahi tuatahi mai te haere ki te i ngā iwi, i ngā mana whenua ki te kāwanatanga me te kimihia e tahi angitū i te noho atahi me ngā rōpū whakahirahira pāna ki Fletchers, e pāna ki ngā rōpū katoa ki te kimihia e tahi angitū i tērā wāhi. Me kua kitea mātau e te mahi whakahirahira hoki o Save Our Unique Landscape, Our Soul. Me o rātou whakaro hei tinihia e kore ana i tēnei kaupapa anake, engari me haere ana rātou ki etahi whakaro nunui mō te ao katoa. E ki ai hei āwhina i ngā rōpū katoa e kore ana o te ao Māori anake. Nō reira, ai kua ki te amātau i ngā rōpū e rua, kua haramai nei mai te whenua, me kei te hirihiri rātou o rātou whakaro, me o rātou angitū. Engari, kua ki ai pō mātou kairangahau a Casino Doyle, kua ki ai me noho tahi rātou, me kore rātou e kimihia te kino i te rōpū, i te rōpū e ki ai rātou. Me mahi tahi rāua, me whakaro, me honore i ngā rōpū e rua. Nā te mea, e kore ana tēnei whakaro i enei rōpū kua haramai mai te kore, kua tīmata tēnei i mōhio ana nei mātou katoa mai i te hipuri e pāna ki kotahi raurima te kaunga tau. Engari, ko enei te tahi mea ka whakaro ana mātou, kua kimihia mātou i enei mea uaua, ngā riri, ngā mamae, mai i te mahi o tētahi ture ki ai ko te Special Housing Area Legislation. Me kua ki te mātou i roto i tēnā i ena ture e kore e ngā wāhi mō te ao Māori, me ana whenua ki a kōrero ai e pāna ki ngā taonga tuku iho. Me kei te titiro ana i tēnā ena ture ki te ao Pākehā, me ngā whakaaro Pākehā e pāna ki te hitori, me ngā wāhi whakahirahira o te ao. Nō reira, kua ki ai, kua kōrero ai, kua karanga mai a casino kia whakaaro mātou a te kāwana i ngā rōpū katoa me ngā wāhi ka whakaaro ana mātou e pāna ki te hitori, me ngā wāhi mō mātou ki te mahitahi me ēnei wāhi whakahirahira. Me whakaaro ana mātou e pāna ki ngā taonga tuku iho, e kore ai mai te ao Pākehā nake engari mai te ao Māori hoki.
Ai, kia ora, e te rangatira ai Matu. E runga tuana i o kōrero ai, ko tēnā mahi a Tauiwi mā a te Pākehā rai, tihahu haere i ngā wāhi tapu Māori pēnei tau e meana historical sites me wērā kia nora. Nā reira, e hari ana ko whakaurua tu koutou i te ahai a koutou mahi anō i kona i o te Potiano i o Otago University. E pāpāna ki e nā taonga, ka ngaro te ao tapito nā tihahungia we nā wāhi kore e tiakingia. You know, it's the remnants that we lose, the historical significance of the land of what it stood for in days of old. Pērai tāu e mana, you know, o tahi manorima te kautau, 150 years ago. You know, i tērā wā, tēnei whenua, e waru, e iwa pai hēne te e Māori anake. Kei a rātou te tikanga. Engari, ka titiro tātou, a haere pērā tātou ki Island i reira, e pāpā tōna ki te rau tau a rātou e pakangana a kia Pākehā mō o rātou anō tika. So a tātou te ao Māori through the unique links that the youth like yourselves have brought to the table and making, firstly, the government of the land, you know, making them aware and then making them liable, you know, and in that order, is that you are following a due process that cannot be disregarded, neither.
Ai, me koinei tētahi mea kua ki te a mātou mai ngā rōpū e rua. Engari, i oku nei whakaaro kua ki te a mātou i enei whakaaro. There's no right answer. There's no right one true pathway to get success. And the success that both groups are looking for is very different. There's a respectful and very legislative and governance-based route. Where any sort of victory is a victory that is significant, particularly on that land, which is steeped in history. Is the whenua tipuna for a lot of people. So there's a lot at stake here, and so any small win is a significant win. And this is what I kind of alluded to earlier with the second group, and there's no sort of issues, I think, with how they approach things, but their approach is more towards a greater good as well, and that this is kind of a starting point rather than the end point. And so for them, I think justice is more of a significant word maybe than success. And is there a space for both? Well, you know, I think, as I mentioned, because of the way that the special housing area legislation was drafted and the real lack of consultation for Māori, Māori just felt like they've had no choice but to go through both of these different approaches. And, I don't want to make this a very simple matter because it is obviously not, but if we are to see real change, I think the first thing that we should be considering is if the source of this issue and this hurt and this mamai is through, you know, a lack of consultation and, in order to avoid situations like these again, then maybe that's just something that we need to look at as a starting point. And obviously there's a lot more historical significance with this situation than others. But, it's one simple way, I think, that Māori can feel like they're being heard and that it's something that is worth fighting for. And if they do get the success, then obviously it's been a hard road. 150-year legacy of hurt, which is one of Casino's participants has been quoted as saying, or a couple of them. And so this is obviously, you know, this is something that's been generational for at least five generations. And if that legacy, I guess, is either the return of the land or even those legislative changes, then they've made a massive difference, not just for Ihu Mātau, but for Te Ao Māori in the future as well.
Ai, kia ora, anora. Engari, ka mahara taua, ka hoki taua ki te tau 1863, nā rātou I para mai peipei ngā tāngata Māori no rātou e nā whenua. I tēnei wā, ka hoki atono, ahakoa ngā pirihimana I haere mai, engari kei konātou nō rātou. Tāku tirohanga atu I konei, ko tēnā they've already made a change. The system already understand, the system's listening. However, the system needs to come to the table. It needs to be nā tāu mea na consultation. Te Māori is no longer on the back foot. Te hoa pērā I te kōrero ato mātou kuia I roto I a mātou te hiko te ikane, not one more acre. You know, I runga I te tua tērā kuia nā runga o tāna hikoi, ka whakarongo katoa te kāwana a Muldoon mā katoa ki te kōrero a tēnei kuia, ko tahi ānake, nāna I tīmata tērā tua te Māori, not one more acre. Nā runga I tēnā te tua soul, aha koa, ngā hapu o konai meana, nā Fletcher I hoatu te tahi kaupapa kia rātou pai atu I te kore rawātu, engari nā roto anō o ngā mahi a tauiwi, a rātou I pei kia heke I tō rātou kia ke whenua. So any stand for Māori is always a win. It's the outcome we are looking for to be, how shall I put it, a historical outcome, which will be the second stand I roto o te ao Māori. The first big stand, a Ngāti Whātua ki o rāke, all they had of their whenua left was 1 acre, which was their urupā, their wāhitapu with a church in the middle. I tēnei wātunu after 1993, ka kitea I te kaha o te tua te kaumātua nei a Hiu Kāwharu, ka tū mai no ka whakarongono o te kāwana I tēnei wā, kia mahia e mahi tamaki, me haere rātou ki Ngāti Whātua I te wāhanga tuatahi. You know, and the thing was, they are just asking for the system to be fair. Why? They gave the hand of unity of nohotahi maroto te tiriti I te tau 1840. You know, we gave them a hand of friendship by way of a treaty in 1840, but they were here barely 16 days. They had already put their laws together and they started applying it to the people that extended the hand of friendship. Nā reira, e matu a koutou kei kona tirohanga, tirohia ngā hanga hohonutanga, e tae koutou kei a koutou, you've got the resources, you've got the funding mai I kona, I te ahai ko tāku e rongana mai I Otago University ko ngā hua, ko puta mai ki ngā akonga o te ao Māori e tino ātahua. Nā reira e hoa, kia kaha ki a koutou kaupapa, kia kaha ki te awhi mai I a rātou, kei waho e keka e tohe tohe tonu nei mo te mea tika, mo te ao Māori, ka hore te ao Māori tapito, te ao Māori mō rātou mai I konei anga muatu I te hai. Nā kore e tū I tēnei wā, ko kore e whenua Māori mō ngā reanga o a pōpō ake rai hoa.
Tēnā koe hoa. Tēnā koe ki ngā tangata e whakarongo mai nei ki tēnei kaipapa whakahireirei e noho ana ki Hiu Mātau I te ata nei. Kei a koutou o mātou whakaaro mai o te pōti nei.
Ai, kia ora e te rangatira rai matiu. Nā runga I tērai hoa, marunga o ngā hihiri tanga tamanu I te rā, te koroa I o te aroha, me te ora tūmanako rā, ka tukui nātu ki runga I a koutou mai te hau kāinga, Māori o rai hoa.
Tēnā whakarongo mai koutou ki te reo irirangi o te hiku o te ika, 21 i ra tahi te iariri.